waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxaa bishan la xusay maalinta xanuunka dhimirka. Haddaba xanuunka ayaa bulshooyinka qaar siyaalo kala duwan ula dhaqmaan, taasoo ka duwan nidaamka caadiga ee looga daaweeyo dalkan Australia iyo dalalka kale ee reer galbeedka. Professor Chris Cowley oo ka tirsan jaamacadda Newcastle ayaa daraasad ku sameeyey sida qaxootiga ka soo jeeda dalalka Suudaan, Soomaaliya iyo Ethiopia ay ula dhaqmaan xanuunada dhimirka ah. Professor Cowley ayaa daraasadan gaar ahaan diiradda ku saaray sida bulshooyinku diintooda ama waxa ay aaminsan yihiin ay u saamayso xanuunka dhimirka oo aad uga duwan sida reer galbeedka loogala dhaqmo. Wuxuuna daraasadda ku ogaaday in intay doonaanba dalka ha ku noolaadeen ama heer waxbarasho kasta ha lahaadeene, in qaar badan oo bulshooyinkaasi ka tirsan ay weli haystaan qaabkii loo sharixi jiray xanuunka dhimirka oo weli ay ku saleeyaan dhanka diinta, ruuxaanta ama sixirka, taasoo ku adkaynaysa, buu yidhi qaxootiga, inay daawooyin u raadsadaan xanuunka dhimirka, isagoo sheegay inay xanuunada laba nooc u kala saaraan.
Two ways. What the data indicated to us was that the refugee communities were looking, they separate illness into normal, and what we might class as normal are things that might happen as natural causes in the in the environment.
Qaxootigu waxay xanuunada u kala saaraan laba nooc: mid caadiya oo bii'addu keento sida caabuq jirka ku dhaca oo kale, iyagoo xanuunadaas laftooda aan kaalmo iyo dhakhtar u raadsan ilaa ay la soo dhacaan. Nooca kale ee xanuunka waa mid aan caadi ahayn oo reer galbeedka looga yaqaano xanuunada dhimirka ama maskaxda ku dhaca, waxayna ku sharaxaan dhinac diimeed ama ruuxiyadeed. Sidaas darteed waxay daawo ka dhigtaan dhanka diinta, ruuxiyadda ama sixir bixin. Wuxuu sheegay in muslimiinta oo kale ay qur-aanka ku akhriyaan qofka qaba xanuunka dhimirka. Kuwa diinta masiixiyiinta sidoo kale waxay la kaashadaan baadiriyada kiniisadda. Waxaa kaloo jira, ayuu yidhi, qaybo aan diimahaas waaweyn aaminsanayn, laakiin sidoo kale xanuunka dhimirka ku dabiiba habdhaqameedyo ay iyagu leeyihiin. Professor Cowley ayaa sheegay inay jiraan ceebo ama dhaleecayn lala xiriiriyay xanuunka dhimirka, iyadoo qaar ka mida bulshooyinkaasu ay aaminsan yihiin in qofkaas laga goynayo ama laga jarayo wax uu diinta ama dhaqanka ka galay. Ceebta iyo dhaleecaduse, wuxuu yidhi, kuma eka oo keliya dadka qaxootiga ee waa mid caalamka oo dhan ka jirta.
A lot of that is seen to be where the individual perhaps has not been as dedicated perhaps to their faith, which is allowed.
Waxaa loo arkaa in qofka xanuunku ku dhacay uusan sidii loo baahnaa diinta ugu dhaqmin oo markaas shaydaan uu qaatay. Professor Cowley ayaa daraasadda ku ogaaday saameynta qaadku ku yeelan karo xanuunka dhimirka.
But what we did find here was the use of it to some degree is leading to many social issues within the family.
Waxaan ku ogaanay in qaadka ay aad u isticmaalaan Soomaalida iyo qaar ka mid ah Itoobiyaanku. Waxaanu ogaanay in isticmaalkiisu si ahaan uu keeni karo dhibaatooyin xagga bulshada iyo kuwa qoyska. Dadka isticmaala si joogta ayay u isticmaalaan, ayuu yiri, shaqooyinna ma haysan karaan ama ma wadi karaan ama maba shaqeeyaanba. Taasina waxaa dhici karta inay xataa sababto rabshado xagga qoyska ama khilaaf dhex mara qoyska. Wuxuu kaloo walaac ka muujiyey isticmaalka shiishada oo uu sheegay inaysan ogeyn dadku ama ay iska indhatirayaan saameynta caafimaadkooda ay ku yeelan karto. Professorka ayaa sidoo kale sheegay in dhalinyarada Afrika ka soo jeeda ee waddankan ku dhalatay ama iyagoo yar yimid inay haysato dhibaatooyin xagga haybtooda ah oo aysan si buuxda u haysan, buu yiri, dhaqamadii hooyo iyo aabe, sidoo kalena aysan si buuxda u dhexgelin bulsho weynta Australia. Taasina waxay keeni kartaa, ayuu yiri, jahawareer dhinaca haybta ah oo dhalin karta markaasi dhibaatooyin xagga bulshada inay kala kulmaan. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au xariijin Soomaali.